Here's another one. Touch.
Me call on night two part two. Me can put a night two part two. Kwenye match, nacheza taratibu spigi dochi. Mtoto bado denti, njo kwa kocha nkukochi. Kipindi chako cha mapenzi na kihosti. Na picha zetu za nasi posti. Na mwaka huu bata zenji au cost. Fish life kwenye boti, beba swimming costi.
Kama onante Kenya, na koka shepu kapusengenya. Inama tuone kama itapenya. Chotu cheze hatiselema baby. Magongo shatu kwa kilema. Weekend tuende cinema. Kama mayale nitatetema. Nitatetema. I wanna see you for you, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo. Danyo umenikoleza, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo.
Stobe, ukalishe trigger ama kaoge na kobe. Amua weni stoke, aina gashida, ndasema tukuna tobe. Afso mrembo tu, analembeka. Anaitika dadi arabeka. Naishika nani anaweka. Anachuchu dede, anadeka.
Wake up.
Weka mama la mama.
Wake up.
Weka ulichorithi kwa mama.
Wake up.
Weka manya manyama.
Wake up.
Aga, wake up.
Wake
up, mubebe.
Wake up.
Wake up, love we jai mukebe.
Wake up.
Wake up, mubebe.
Wake up.
Wake up.
Kama mente Kenya, na koka shepu kakusengenya. Inama tuone kama itapenya. Chotu cheze hati selema baby. Magongo shatu pa kilema. Weekend tuende cinema. Kama mayale nitatetema. Nitatetema. I wanna see you for you boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo. Can you make me call as a boo? Boo, baby, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo.
Five now.